wattu lewru juillet hitande 2019 ko badi ujunaji tato yimɓele gonɓe laam o lamdi bangal maccu kaku tukajolutum ɗum ɗo yo saabi kewal nokkuji damaji ɗi e le cercle o e wi kanko hoorejo gollirde humaninde yirwere tukajolutum Sidiki Diarra
kajoluye frontiére
kajoluye guendi feytini e frontiére Burkina kane Côte d'Ivoire ɗum saabi so jama ko heewi fuu ɗon ɓettirto sa ƴeewi ɗum laamu kajol ana jogii nokkuuji to kaŋ ittete ɗum saabi so sukaaɓe jogalɓe ko heewi ana wara ga ɗum waɗi so hannde meɗɗe tampireji ko heewi
aga ali maddugu yo adjant chef to police kajolu ɗo anti jaati wiide oɗo kabaru na woodi hakika e les cercle o ka noon omo mimsiti ko dallaji hantiiɗi ngala bangal muɗum saabi ɗum haɗaɓe hinnaade horgol maɓɓe no haaniri
homo fuuna ana anndi ɗe laamu kajol nga nokku to kaŋ ittete ana heewi so a ƴeewi jama ko wonɗo on yimɓe leɗɗe sappo e jatti ana heɓele muɗum ɗum saabi ɗum juhata amen so ñaw on tama ga saabi dina banfaji ana heewi gaadu jogaɓe ɗum ana wadda ɓe e walla ɗum e golle ko ɓuri tiɗde kabaru on hannde mi wala seeden wawɗo hollude amen homo golɗe golleji bonɗi saabi dina waɗɗum e pay hollitta ko hoore mumen
sifaji maccu kaku ana heewi to kajulu toon e wi fa hannde kanko adjant chef Madougo o
tekerna ana takki e kinemi e defe goto anda ko ɗo nafata arandere muɗum yo talibaɓe janggoɓe gaaɓe saabu dina modibaɓe meɓe nelaɓe ɓe yaaɓe gardiñole guendi ɗi iɗɓel muɗum dewlede tley ko heewi muɗum a surbaɓe suddeten ada duuɓi sappo yaada duuɓi sappo e nayyi caggal soɓe hursanama ɗo ɓe yahaɓe golle guese jogaɓe ɗo ana sudde tawa hunde fo ya allah ɓe kalnaka jogaɓe ɗo ana nela sukaɓe yaaha walluɗeɗe golleji defugu e nannan muɗum
baturu leydi mali gilla wattu hitande 2012 e wi kamɓe laamukoɓe kajuloɓe ha ngol heɓanaka fa hannde huncinede hoore ndenno emi darata faaba jamara nde dow ɗatiɗi fof yala en mbawa hadde no hanniri maccu kaku to kajolu toon
nde yewtere fewjidama e mali justice les gollidinde e USAID mali